she tell you me not understand. Mhlambe yimi inkinga ngibonise. Dasi ngiloko nyazula kodwa ngihlangane. Sengibuya nokuyohlola kodwa kuhlangani lutho. Emachita yasi mina understand. Mhlambe yimi inkinga ngibonise. Dasi ngiloko nyazula kodwa ngihlangane. Sengibuya nokuyohlola kodwa kuhlangani lutho. Emachita yasi mina understand. Mhlambe yimi inkinga ngibonise. Dasi ngiloko nyazula kodwa ngihlangane. Sengibuya nokuyohlola kodwa kuhlangani lutho. Matingo ngikibuyele ekhaya. Piphindi buya inkumbu. Kuthi ubuyela kanjani ungenalutho. Ngikibuyele ekhaya. Piphindi buya inkumbu. Kuthi ubuyela kanjani ungenalutho. Ngikibuyele ekhaya. Piphindi buya inkumbu. Kuthi ubuyela kanjani ungenalutho. Ngikibuyele ekhaya. Piphindi buya inkumbu. Kuthi ubuyela kanjani ungenalutho. Machita yasi mina understand. Mhlambe yimi inkinga ngibonise. Dasi ngiloko nyazula kodwa ngihlangane. Sengibuya nokuyohlola kodwa kuhlangani lutho. Machita yasi mina understand. Mhlambe yimi inkinga ngibonise. Dasi ngiloko nyazula kodwa ngihlangane. Sengibuya nokuyohlola kodwa kuhlangani lutho. Matingo ngikibuyele ekhaya. Piphindi buya inkumbu. Kuthi ubuyela kanjani ungenalutho. Ngikibuyele ekhaya. Piphindi buya inkumbu. Kuthi ubuyela kanjani ungenalutho. Ngikibuyele ekhaya. Piphindi buya inkumbu. Kuthi ubuyela kanjani. Thank you.